is the midundo.com.
DJ Amber Boy, una tali wewe.
Shanjo amina.
Acha baia.
Tunataka mambo, tuonyeshe mambo. Mambo, 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 sijaona mambo. Tunataka mambo, tuonyeshe mambo. Mambo, 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 sijaona
da wanti tigo, uo mondoko wo. Uo mtitigo wo, uo mondoko wo. Dada uo mtitigo wo, uo mondoko wo. Uo mtitigo wo, uo mondoko wo. Toba, aya, 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 aya. Toba, toba, toba. Apo, ai, 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 ai. Nini, mama, wewe, twende.
Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis. Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis.
Oya, shake, shake, bunja, bunja. Das, das, dunda, dunda. Dada inamati kisienye ashuna ni pinda, pinda. Mashitani ya ni pepo punda. Ayago mabuzi ya mekwenda. Vista ilivya kubamia na vikata kata kama mbenda. Oya,
unajua kucheza kumbe fundi.
Kumbe fundi.
Nipeza mgandisho kama gundi.
Kama gundi.
Napendaga bato gomfi wa makundi.
Wa makundi.
Ya bato la kucheza siola ndondi.
Oya,
wadizani nimeferi lakini bado. Bado watoto wadogo kindaga temde wedo. Wedo nazidi kwa kanyagia maja kisado. Sado yona wapi mnazi umeangusha dodo. Embe dodo kwetu limefungwa dundo alafu na nikataza kukesha. Yamelekwa na mashindano kwa wale wanaojua kucheza. Hapo hapo ingia kati waonyeshe unajua kucheza. Changanya mapiano kidukuzi sawa kucheza.
Terebuka poto uonyeshe majabu ya kodada. Terebuka poka kanyini tuku wadada. Terebuka poto uonyeshe majabu ya kodada. Terebuka poka kanyini tuku wadada.
Ashokari wewe. Habara MC
sauti ya kita.
Anikiwa Mike Entertainment yeah. DJ Yamba Boy. Unatari wewe. Anakubali sana producer Sacha. Watoto ambajala temeke Kinondoni mpaka Ilala. Midundo.com.